to please.
amash.unaux.com.
What a funny bass. I tell money, get my again. Pelicans, get my again. Zamatilezi, akuti sapanganao. Zoletela, akuti simbariao. Zagazizi, akuti sapanganao. Zamoazi, akuti siweni weni. Zampila zi, akuti sapanganao. Zapoja zi, akuti sikweni kweni. Kweni kweni wo, wakodi ama panga chani. Tinyamala jao, kweni kweni tiri fati. Asisi awawa, di otiti samanyazi. Ngakali za saluni, iwo usamazi ziwa. Ankolo awawa di otiti samanyazi ngakale sazovala ziwo usamazi sada. Awa ampegele maso anga alipandalama nangandalama zano ankolo zima vita kuti ajemane 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 tinyamata jainu kodi jiripati ae chilipati chilipati chinyamata zainu yokodi chilipati mama ni jone ae chilipati chilipati chinyamata zainu yokodi chilipati mama ni jone ae chilipati chilipati. Panga zomwe mkufuna ndiri ndintawe yopanga zomwe ndikufuna muri ndintawe yopanga zomwe mkufuna ndiri ndintawe yopanga zomwe tikufuna
Makanjila Studio Records
ae chilipati chilipati chinyamata chainu yokodi chilipati mama ni chone ae chilipati chilipati chinyamata chainu yo esh chilipati mama ni chone ae chilipati chilipati.
Music from
Amazon, UNAUX.com.
Makanjila Studio Records.